wanango 047.
DJ Lyda on the beat, on the beat.
The extended baby.
Hatu, Hatuji, Hatu,
Hatuji,
Hatu, Hatuji, Hatu.
Siasta nyimbo ya gono masaa yote ujagusa tako masafa baa kubwa mara ya hakuna ni chipsipi ndo muze laki mbili chipsi ya ikukunu milioni mbili hapa hatu hatuji
hatu hatuji hatu hatuji hatu.
Zote mnauzaga buku, unanunua chipsi nyongeza unapewa kuku. Cheki mademu wengi wanaume tufiki hata nusu. Nimenunua savana mudumu kanishikisha chuchu. Nufa majeneza unatupa na nyongeza. Mbagwani hata madada hakuna. Hapa hatuji.
DJ, DJ, DJ. Ngoma haichezi. Mziki ya upidiki kamshika kario DJ. We DJ. Where DJ? Where DJ? Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Where DJ? Come on, come on, hey big geek. Mziki yo big geek. Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Wanyama craft Jones beauty. Beauty. Watoto kibako mfipo mwende fuore. Watoto kibako matiasi. Wanangu wa 047. Kapi Wendo producer. Meneje rice, meneje mekwa. Meneje goma aso. Aso Kiba. Uwa tunapigiake sabufa window. Na ukiona tamu.